Wabula chezude abantu tebayambika kitufu bannange. Omusajja omutembe yajja yeegonza yasinzidde okutunyaga ebyaffe
afuuse nawokera
ekima kibye ate n'asalawo nnyini makamudde.
Omusajja omutembe
ono omuntu muyaaye ab'omunju nsaba mumuboole
afuuse nawokera
binkaluubiridde nkole ntya nfudde omusaayi gwange n'oluggya y'ensibuko yange aluzannyiramu oba okawaŋŋamudde. Waliwo eyeeyamye oddusaanyaawo tayina kisa omwami mukambooli kitaffe bwe yasiima n'amwesembereza ebyomu maka byonna somba bizzawuwe. Omusajja tayina kisa atuyisanga gwe baagula yajja yeegonza bw'ali n'empisa naye n'ebitasaana abinyakula. Wabula kyenzudde abantu tebayambika kitufu bannange.
Omusajja omutembe
yajja yeegonza yasinzidde okutunyaga ebyaffe
afuuse nawokera
ekima kibye ate n'asalawo nnyini makamudde.
Omusajja omutembe
ono omuntu muyaaye ab'omunju nsaba mumuboole
afuuse nawokera.
Naye nange okuweera kwange genju ya ssebe emaze otereera ono omunyazi tuyina omulwana be yabba ku taata ayina obbisuula buli kimu akimubbyeko ebintu byabimubbyeko abantu baabamugjeeko abaana baabamugjeeko bakyala baabamugjeeko baganda baabamugjeeko abataka baabamugjeeko abasajja baabamugjeeko obugagga bwabumubbyeko ettaka alimubbyeko buli kimu akimugjeeko ekitiibwa kimugjeeko obuyinza bwabumugjeeko buli kimu akimugjeeko. Ono omusajja tuyina omubuula kwabula kyenzudde abantu tebayambika kitufu bannange.
Omusajja omutembe
yajja yeegonza yasinzidde okutunyaga ebyaffe
afuuse nawokera
buli kimu akibye ate n'asalawo nnyini makamudde.
Omusajja omutembe
ono omuntu muyaaye ab'omunju nsaba mumuboole
afuuse nawokera.
Bass on the beat.
Muveemu kwebaka mugolokoke munju mulimu essota empologoma mu kisaka teyeebaka mu mmere bataddemu obutwa kenkubye wuuli kyakubuuka bw'abanna mu nswa mwali oba taata gy'ali serenge tolabe sirimbwalimbwa sikulwanga ogubbi gumwebagaze njagala mmanyi oba ba buyinza bajje tukooye katemba omupangepange mutujoze nnyo ebiddako si byangu. Wabula kyenzudde abantu tebayambika kitufu bannange.
Omusajja omutembe
yajja yeegonza yasinzidde okutunyaga ebyaffe
afuuse nawokera
ekima kibye ate n'asalawo nnyini makamudde.
Omusajja omutembe
ono omuntu muyaaye ab'omunju nsaba mumuboole
afuuse nawokera.